massive ghetto city.
Daddy, daddy. Kuseza ogenda nofulumango yakatonyumya babitibwa akutungiranga muyiya nga tetunagenda wala asinga ye yaunda luli katovumya omugole nti mubi lwe waleta kambe mukidala okusala keki. Waliwe sunya kagoye kalikali nonda bile miwabu wa mawe jibuna mutenti mbaku wala na lwanyumayo fetu kwa gala lwanyumayo onyuma olunyuma
keki mbakuwala na lwanyuma yo.